Difficult, but not impossible.
Emmanuel, uwepo wake uko nami hata jangwani pasipo na